Onu na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Onu na-ekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Onye si na ya bụ chi, Oya make you come, make you show your power. Onye si na ya bụ chi, Oya make you come, make you show your power. Maka n'ife n'ụwa si na chi ya dị mma. Ife 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 n'ụwa si na chi ya dị mma. Kenebechi, Kenebechi, Kenebechi na mmadụ bụ chi. Kenebechi na mmadụ bụ Chukwu. I know you man, pity say you be God. And when he talk, he want to make we pause. Na him be cut, na him self be judge. Kenebechi na mmadụ bụrụ Chukwu. If you know a man, waiting say you be God. Make the call, invite them on. Obulo wo, nyakwalu biaba. Obulo no, nyakwulu kute. Obulike, nyakelu keta. Owa gamalili ike wikechi. Onu na-ekwu na mmadụ bụrụ Chukwu. Onu na-ekwu na mmadụ bụrụ Chukwu. Onye si na ya bụ chi, ya meke n'ifo chi bụrụ Chukwu. Onye si na ya bụ chi, Oya make you come, make you show your power. Maka n'ife n'ụwa si na chi ya dị mma. Ife n'ụwa si na chi ya dị mma. Ife n'ụwa si na chi ya dị mma. Eziokwu. Onye si na ya bụ chi, ya meke n'ifo chi bụrụ Chukwu. Onye si na ya bụ chi, Oya make you come, make you show your power.